fossé. Un second dealer, le singe.
On a wiki, on a G-Street. On a chalky, Logan Upstiller. On a mean, mean, mean. On a trip, trip, trip. On a slay, slay, queens. On a cream, 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 yeah.
I need to go to Madonna.
Funny pose back in bed. Chukufunika kujiwoneka kuti ndine Captain Bay. Ndili momo kumene masana usiku mpaka kunja mbe. Ngati chikumwa chakuma chimwere kuti tuchape. Tachiwone chikilimu ngati chachuluka filimu. Chilibe nthawi yokongola olo 3 PM. Chimayenda ndi makipa anzake ngati chitimu. You can shoot your shot koma uta kupula pochi ndimu. I'm about to risk it all na una sheba ngati Davide. Akutali ndi gaye gale kone chome achite. Tukupita koko kilimu nane funa ndipake. Muna market siku inanza pake.
Una lona, una lona, una lona.